mwumva na Dirwi rya America iravugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi. Radio Rwanda America murayikurikira kuri FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mushobora no kudusanga kuri internet www.radioyacu.com ku rubuga rwacu rwa Facebook ni VOA Radio Yacu. Hano muri studio ya 7 i Washington DC muri kumwe nange Eugenie Mukankusi ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose ku isi. Uyu ni umwanya w'ikiganiro muri isanga uyu munsi turavuga ku itabi n'ububi bwaryo. Ikaze mwese kuri radio yanyu muze muganire n'umutumirwa muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ndiende hano Kampala Uganda.
Ndiende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Tutizijwe rya Amerika hekaze mwese mwe mu gifungura radio yanyu. Uyu munsi turavuga ku bijyanye n'itabi ku itariki ya 31 kwezi kwa gatanu hisi yose yizihiza umunsi ngaruka mwaka uzira itabi. Ubumara bwitwa nikotine buba mu itabi bufite ubushobozi bwo ku rwego rwo hejuru bwo kugira imbata ukoresha itabi. Ibi bishobora gutera indwara z'umutima n'izo mu myanya y'ubuhumekero, ubwoko bwa kanseri burenga 20 n'ubundi bushamikiyeho, ndetse bishobora no guteza ibindi bibazo mu buzima nk'uko ishami rya ONU ryita ku buzima OMS ribivuga. Ikindi kandi OMS ivuga ko abantu barenga 8 million bapfa buri mwaka bazize gukoresha itabi. Abenshi muri abo bapfa n'abo mu bihugu bifite umutungo uri hasi cyangwa se uciriritse, aho amasosiyete y'itabi hakunze gushyira ingufu cyane cyane mu bijyanye no kuricuruza. Saba abakoresha itabi gusa rihitana bonyine, ahubwo n'abatarinywa nabo ribagiraho ingaruka. Abo barinywera iruhande nabo bahura n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima. OMS ivuga ko hapfa ababarirwa muri 1,200,000 ku mwaka. Hafi cya kabiri cy'abana bose bahumeka umwuka wandujwe n'umwotsi w'itabi, kandi abana 65,000 bapfa buri mwaka bazize indwara zifite aho zihuriye no kuba baranywerewe itabi iruhande. Kunywa itabi rero ku mugore utwite nabyo bishobora guteza ibibazo bitandukanye ku mwana atwite, bikazamukurikirana ubuzima bwe bwose. Mbere y'umunsi mpuzamahanga uzira itabi uba buri mwaka ku itariki ya 31 y'ukwezi kwa gatanu, nk'uko nari maze kubibabwira, radio yanyu ijwi rya Amerika yabatumiriye impuguke mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Mube hafi rero muganire, mubaze ibibazo byaba ibahangayikishije ubwanyu cyangwa se mubarize abagenzi banyu batabashije gukurikira iki kiganiro ariko baza kucyumva nyuma ku mbuga zacu zitandukanye. Niba rero uzi ko bahangayikishije kishijwe cyangwa se babangamiwe n'itabi, wababajiza umwanya rero n'uwanyu mu kanya kari imbere. Reka tubanze twakire umutumirwa wacu Dr. Evariste Ntaganda ari Kigali mu Rwanda. Dr. Evariste, muraho neza, murakomeye, ikaze ku ijwi rya Amerika. Yego, turaho, turashima Imana. Reka mbanze ngushimire cyane rwose uyu mwanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika n'abakunzi bayo. Nzi ko uri mu mirimo myinshi, ariko kutubonera uyu mwanya ni ibintu by'ingenzi. Abantu rero biteguye kuganira nawe ku bintu bitandukanye muri iki gihe twegereje umunsi uzira itabi ku isi hose, iri tariki ya 31 kwezi kwa gatanu. Mbereye aha rero, iyo mu buvuzi abavuzi muvuze umunsi uzira itabi, twe rubanda rusanzwe twumva iki? Ni umunsi abantu bagomba gusiba itabi niba barinywaga ni igihe cyo kwitekerezaho bagasakisha uburyo bwo kurigabanya cyangwa se kurivaho cyangwa se no gukangurira buri wese ububi bw'itabi
ukoze cyane nyuma yo kugaragaye ko nyine itabi rifite isano n'uburwayi butandukanye bifata ingingo zitandukanye z'umubiri harimo indwara z'umutima indwara zo mu buhumekero indwara zo mu kanwa umuvuduko w'amaraso indwara y'isukari ibyo byose byatumye muri serivisi y'indwara zitandura habaho ubukangurambaga cyangwa habaho gahunda yo gukangurira abantu kureka itabi cyangwa se no kurigabanya ariko byiza ni ukurireka iyo gahunda rero irahari ariko iri mu buryo butandukanye hari uburyo bw'ubukangurambaga hari uburyo bw'amategeko hari n'uburyo bwo kwigisha nyine abantu cyane cyane abanywa itabi kuba babireka
yego hari uvuga ko gusoma ku gatabi byumva bitumye amererwa neza uyu cyangwa undi waba wifuza kurinywa nubwo mukora ubukangurambaga mwamubwira iki umuntu uvuga ati jye wa gatabi karanjohera
akoze cyane ikindi kintu kibwira umuntu ikintu kigomba kumenya ko itabi ribata ntago twamubyaba cyane kuko yarabyize cyane cyane aba ari nk'umwana cyangwa ari muri magurupe icyo bita peya gurupe akabisanga yabikoresheje yarinyoye ariko kubera ko arirata cyane umuntu ntatutubika tugerageza kugira umuntu kumwereka amahitamo yo kuba yarireka kugira ngo nibura abe mu rwego rwo kuba ari mu buryo bwiza bwo kuba atahura n'indwara zikomoka ku itabi nicyo bitabwa uwo muntu twamukorera asigaye akaba nawe yashyiraho ake ni amahitamo y'umuntu kuba yavuga ati kubera iki cyantera impungenge ane cyantera ikibazo reka nkintere impungenge wenda mbe nakireka nicyo nabivuga ko mu bijyanye n'umuntu giti
mwavuze muti ibyiza nuko umuntu yarireka so kurigabanya gusa ariko ibyiza nuko umuntu yarireka abantu banywa itabi igihe kirekire bavuga ko bigoye nyine nko mwavugaga itabi rishobora kugira umuntu imbata biragoye kurivaho kubera ubwo bumara bwa nikotine ni iyihe ntambwe ya mbere umuntu yatera ashaka kuva ku itabi
iya mbere nk'ubungubu ni ingamba zikomatanyije hari ubushake bw'umuntu hari n'ingamba za leta reka mfate nk'urugero iyo tuvuze ngo ntakunywera itabi mu ruhame wenda nko muri gare mu isoko ukaba uri umucuruzi mu isoko wenda rya Nyabugogo rya Kimironko kandi utemerewe kunywera itabi mu ruhame urumva ngo birashoboka ko utari gusiga ibicuruzwa byawe ariko nibura nawe uri bwire gutanywera itabi icyo kintu ntigishobora kwereka ko uri gutanywera itabi ntacyo waba ubwo ngubwo bavuga ngo ingufu nyinshi ni muganga umurwayi niwe muganga we kuruta uko muganga wundi amuha nk'umuti cyangwa amugira inama iyo muganga rero iyo umurwayi nawe agize uruhare mu kwivura indwara ikira vuba kurusha uko umuganga we yatanga imiti kandi umurwayi wenda atayinywa nicyo nabivugamo
ni ukuvuga ngo abantu ubwabo bumve inama mutanga ariko kandi bagire n'icyo bakora kuko aribo bagomba gufata icyemezo nibo baganga ubwabo bagomba kwivura
cyane n'ubundi icyo twebwe ko ntiduca urubanza ntiduhana ahubwo tujya inama iyo nama rero niyo umuntu ahitamo kuvuga ati nanjye ariko nk'umuntu mukuru cyangwa umuntu ufite responsibility ku buzima bwanjye reka ngende gutya naho ubundi akabiretsa tunze nk'ibyo bahungira nina kumuza karimo ariko none amahirwe menshi nuko no kubyago byinshi nuko ashobora kurwara zimwe mu ndwara twavuze indwara z'umutima kanseri indwara z'umuhumekero indwara zo za diabete umuvuduko w'amaraso n'izindi n'izindi
turutse abatwumva kwa radiyo Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, baduhaye telefoni zanyu mube hafi hanyuma tubahe umwanya muganire na muganga kuri iki kibazo kitabi. Reka twakire Kwitonda Jean Pierre, uranyumva?
Uriwe
neza? Urahagana he?
Ndi mu Rwanda, ndi mu karere ka Kirehe.
Yego, mumeze neza Kirehe?
Ya ni Kirehe, turashima Imana kabisa.
Nuko nuko ikibazo cyawe rero cyangwa igitekerezo?
Yewe, icyo navuga kuri iyo nsanganyamatsiko ngira ngo iki kiganiro mwateguye ni cyiza kuko bigenda bicika ariko ntago biraranduka neza kuko nta mu giturage turabibona aho umuntu aba ari mu kiliziya ukabona agiye hanze agiye kunywa itabi mu kanya hagaruka kandi hanze hari abana. Ni ukuvuga ko biracyahari kandi birabangamye nko ku bantu babatarinywa. Kandi ikindi hari nk'igihe urugero umushoferi ugira gutyo ukabona mu modoka atwaye abantu ugasanga ari kurinywa wenda arenze kaburimbo hakeka abapolisi. Rero nabwo ukumva ko bikiri ikibazo, ndumva bagira inama muri rusange n'abantu bose ingeri zose muri rusange.
Hari uretse igitekerezo wifuje gutanga, hari ikibazo wifuza kubaza?
Icyo nabaza uwo mutumirwa, nk'abantu baba bari nko ku matorero n'urugero ugasanga baricika hanze bagatumura iyo myotsi, mbese ni iki badufasha kugira ngo ibyo bintu bibe byacika, cyane cyane nk'abaganga? Nicyo nabazaga, murakoze.
Urakoze cyane Kwitonda. Muganga Evariste, mwasubiza Jean Pierre.
Urakoze cyane, yabanje kunsobanura nyine. Mwana nabivuze ko twebwe nyine cyane cyane twihutira guhana, ahubwo twihutira kwigisha. Ariko icyo twakora ni uko abantu bagomba gusobanukirwa ko kunywa itabi mu Rwanda bitemerewe, byemerewe nyine, kubera ko niyo waba uvuga ngo tugenda nywa itabi ariko ntabwo ufite uburenganzira bwo kurya gutuma undi yagira ikibazo. Niba ari mukora nabi, niba ari mushobora kumutera ikibazo, wowe niwe ugomba kujya ahandi ushaka aho wanywera itabi. Abantu rero basohoka nyine ntabwo ngo barasobanukirwa, ariko hari itegeko nyitambere ku itegeko rero hari icya kabiri, hari na niyo nadusanga gushyirwa mu bikorwa. Niyo mpamvu nyine dusaba izindi nzego, polisi, minaroke, mu turere hirya no hino, nabo gukangurira abaturage ko ibyo byose bijyanye no kunywa itabi mu ruhame bitemewe, ku buryo niba ari nk'aho wahitemo kunywa wenyine ku ruhande atari nywesheje abandi. Ni itegeko, nicyo twavuga ko itegeko rihari mu bijyanye no kugira kandi barabyumva.
Amategeko ariho urabivuga, ese arubahirizwa? Kuva abantu basaba igihe, hari abagiye basaba bati mujye baturinde abantu batunywera itabi ruhande, banywera itabi mu ruhame, hafatwa ingamba. Izo ngamba kugeza ubu mubona zubahirizwa? Ubwo n'abadukurikiye baraza kutubwira nk'uyu Jean Pierre wari uduhaye ubuhamya bw'abo bo mu itorero, mwe ku bwanyu mubona bihagaze gute?
Yego, urabona itegeko ko rero no kubahirizwa n'inzira ndende, kubera ko abantu bakoresha itabi igihe kirekire. Ariko nyine iyo hajemo ikintu cy'itegeko, nibura ngubu navuga ngo ubundi umuntu waba bwaba bwite kunywa itabi iruhande akaba yanakwiyama, ariko ubu ngubu abenshi kubera ko biza ari itegeko ashobora ngo yihanganira umusore akigira hirya. Urumva ko nibura hari ako kantu, hari ikintu bita mu cyongereza bita knowledge action and practice, kuvuga ngo ubumenyi uko bifata no kwishyira mu bikorwa, kuba abantu babyumva ngo atye no umenye baramuzi ko twabivuga buri gihe uko abyumva cyangwa atikiru dini na babibona ko twafabangamye haracyabura akantu ka practice kugira ngo bashyire mu bikorwa uko anona ngo uwuzi twenda umuntu wese tubonyanye itabaho tuyamaha tugukunde cyangwa ngo ino tujye kugufunga ntabwo ari byo ubutumwa bwiza ariko dukunze kwivugira ahantu cyane cyane ahantu hahurira abantu benshi nko mu tubari mu isoko hose nzi ko hari umuntu ucuruza itabi ndumva niba bakeneye yaba ari umwihariko ariko ni Kigali rwose n'abantu bajya batubwira ati ariko ubundi Kigali abantu banywa itabi bararewa ndabizi kubera ko yadukora ubushakashatsi nyuma no muri bare dukore aho bazazigumye twadupira ariko mu muhanda ntabwo bikiba cyane ntabwo bigipfa kugaragara mu Rwanda kandi n'icyavuze cyo muri taxi rwose ubwo navuga ko bitunguranye ko nari nzi koko nta muntu wakabaye anywa itabi muri tagisi birasohoka umuntu n'imodoka imodoka ye hari igihe ahitamo kugenda ayinyweramo itabi mu muhanda nako atwaye imodoka agenda anywa itabi ari mu modoka akenshi usanga nanone ari kwa kundi ari imodoka ye ikiri nko muri tagisi muri basi mu ndege ibintu nk'ibyo
bari bakwiye kwirinda kunywera itabi ku bantu batwaye umuntu cyane cyane ko haba hanafunze niyo yafungura ikirahure ni hahandi iyo myotsi barayihumeka
ariko nkeka ko se mu Rwanda kuko umuntu ndabizi kera ahandira rwose umuntu yabaga ari muri tagisi akabipfumeka akagenda anywa nyine kubera ko n'abantu batazi bafite n'ibyo bwiriza cyangwa ibyo itegeko ribivuga ntacyo yavuga ariko iki gihe uba ufite uburenganzira bwo kuvuga ngo oya akaba wamubuza ariko n'abo bantu nyine nabo bakwiye kugerwaho n'ubutumwa bw'uko batagomba gukwangiza abandi
twizere ko barimo kutwumva muri uyu mwanya reka twakire noneho Bizimungu Seriya Mungu Jean Claude turi kumwe
yego ndabumva
yego uduhamagaye urahagana he
ndi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo aho ndi ni mu karere ka Masisi ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru
yego Masisi harimo kakibungubu
mwuka nani ntambara tun'ubwoba nta bindi
harya mwabashije gutora
ntabwo twatse biturukanye n'ikibazo cy'umutekano n'ibibazo by'intambara byari birimo ko twe akarere ka Masisi na Rutshuru ntabwo twabashije kuba twatora
tugiye ku nsanganyamatsiko yacu ijyanye n'itabi uyu munsi ikibazo wifuza kubaza cyangwa igitekerezo wifuza gutanga guma ahantu hamwe ariko Jean Claude guma ahantu hamwe harimo birimo gucikagurika
ndi hamwe magaza ahantu hamwe ubu bishoboka ko ari imitekerezo yaba imeze nabi
ngerageza
nari ndi kuvuga ni mbese undi mu mategeko itabi ryabagenewe ese ubundi niba ari nemewe ryakoreshwa ahantu hameze akenshi na kenshi ko usanga riri kubangamira abantu mu bikorwa byinshi kandi twebwe n'iwacu dutuye ikintu cyitwa urumogi usanga mbese bagihinga cyane bagifata nk'ibindi bihingwa kandi tenanumva ngo ni ibiyobyabwenge nkumva hari ibihugu bimwe na bimwe bitabyemera none nkibaze ese itabi riremewe cyangwa hari iryemewe n'irindi ritemewe munsobanurira aho ngaho
reka bagusubize muganga Evariste
avuze ko aherereye i Masisi muri Congo
niho
rero hari ikintu bita amasezerano mpuzamahanga ibihugu byatumye bijyanye no gushyigikirana imikoreshereze y'itabi mu bihugu bitandukanye nkeka na Democratic Republic of Congo nayo ari imwe mu byasinye amasezerano wakabaye weda babishyira mu bikorwa natwe nangarutse ku ruhande rw'u Rwanda guhinga itabi nta gahunda hari n'itege kuvuga ngo umuntu ushaka guhinga itabi cyane cyane ibyo kugurisha agomba kudusabira uruhushya muri minisiteri y'ubuhinzi iyo ngingo yashaka kugira ngo tudashaka kutegera abantu bashaka guhinga itabi bibutsa ko hari ibindi bakora bitari uguhinga itabi muri bwa buryo kugabanya itabi riri mu gihugu ibyo rero ntabwo birakora cyane kuko abantu babihinga bihishiye ngo mu ntoki zabo ariko ubundi ntabwo bemerewe kujya gucuruza guhinga itabi kugira ngo bajye bakigisha ariko ndagusaba minisiteri y'ubuhinzi kugira ngo ijye ikurikirana igikuru ibikorwa nk'ibyo haramuka hari umuntu ushaka guhinga itabi bamubwira ati ariko n'ubundi wahinga n'ikawa kuko abaturage bavuga ati se turabaho gute turarya iki ko nacuruzaga itabi nkabaho noneho tuzi bakamwibutsa ati buriya hari politiki y'u Rwanda yo guhuza ubutaka ikintu cyahingwa aha cyangwa ubutaka bwahingwa nk'iki ibyo byose n'ibyo leta ikomeza ashishikariza abantu guhinga ibintu bifite akamaro atari bangiriza umubiri nicyo nabivugaho ariko muri bo niba hakurya muri Congo ariko bimeze nyine ubwo nyine abayobozi nabo hari ukuntu dukurira amanama hari amabwiriza y'umuryango w'abibumbye usanga wenda rimwe bazabishyira mu bikorwa nabo
none aba muvuga bahinga itabi itabi turimo turavuga itabi risanzwe ry'ibibabi cyangwa n'ibyo by'urumogi birazwi ko urumogi ruhingwa rwihishwa n'abo ngabo bahinga itabi ry'ibibabi nabo birabujijwe
ubundi ntibyemewe guhinga itabi utabifitiye uruhushya ubundi bavuga ko ari ukugira ngo bahinge ujye guhinga ari uko bisaba uruhushya ariko ari umabwiriza kugira ngo nibura n'ikimenya muntu ujya guhinga wenda bakavuga se ko ugiye guhinga itabi wahinge ikawa wahinga icyayi ese watewe ibiribwa runaka ni uburyo bwo kugira ngo bahure n'abantu kubera ko iyo abantu bamenyereye ikintu ntabwo ugenda ubahindura ku ngufu ngo ekiraho ndabica ndabakora oya bahita birazota bikaba bidasa nabi tubijyana rero mu mategeko kubigisha kugira ngo nabo babyoroshye
yego ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi ikiganiro muri isanga dusubire ku murongo wa telefone noneho twakira Kagabo Vincent uratwumva
yego ndabumva mwiriwe
nibiriwe neza ndabona nomero yawe uri mu Rwanda urahagana he
ndi mu Rwanda hano i Kigali
nuko i Kigali sehari abantu n'abanywa itabi
akenshi ahantu haba hari abasanga abantu benshi ahantu amabutike ari igihugu guhaha ikintu runaka ugasanga hari nk'umuntu uguze cyabahisa nywera uburyo kuri bitanduza abantu benshi kandi ari ibintu bitari ngombwa ngiye mu by'ukuri ndashaka na wenda no kwibwira abantu baherereye mu mujyi wa Kigali bajye bagerageza wenda niba narimwo barinywere ahantu haba bihishije ariko hari umuco utari mwiza kabisa wo kutitaye ku bantu bakangiza ibihaha by'abantu yewe birambangamira
hanyuma hari ikibazo wifuzaga icyo ni igitekerezo hari ikibazo wifuza kubaza
njyewe ni iki gitekerezo hanini nasanga yambwira abantu nyine bari bakujya bakerageza kwangiza bapfuye kwirinda kwangiza abantu
reka tugushimire rero kuri icyo gitekerezo cyawe urakoze cyane nawe ngarutse kuri muganga ikibazo cy'itabi itabi rya bitabi ry'amababi ry'ibibabi abantu baryamo hari ababiryamo ubugoro hari abari zundika mu kanwa hari abari nywa mu nkono y'itabi ubumara bwaryo niba umwe n'ubwa masegereti akorerwa mu nganda
itazi ari isabi cyo kuri ara bari mu abari di bari kure cyabari di ara bari umura yose itazi birangira rifite ku byangije umubiri byose birimo iyo nicotine
nkuko uyu muvandimwe Kagabo yarabivuze ati abantu nibajya kurinywa byibura nibagende biherere barinywe bari bonyine aho kugira ngo bangize ubuzima bw'abandi. Hari ababyeyi banywera itabi iruhande rw'abana babo bakabatumuraho ibyo byotsi, bagatumurira kuri izo nzira karengane ibyo bibondo. Mwababwira iki muri uyu mwanya?
Icya mbere ni ukubamenyesha ko hari kugira ngo itabi ryica no turinywa. Twakunda kumva umwana we arwara akajya kwa muganga nagira uruhare rwo kugira ngo nawe atamurwaza, nibyo byamufasha cyane kurusha. Ikintu cya kabiri ni ukumenya ko kuba itabi uruhame ni iki, ni abantu barenze umwe. Ni ukuvuga ngo ari ubushake bwo kugira ngo ye kunywa itabi uruhare ry'abo bana be, ari no kumenya ko nabyo arenze ku itegeko. Iyo twabimenye aravuga ati agomba gusa nk'aho ugabanyije imigenzereze yanjye mu bijyanye no kumutanga.
Ese umuntu tuvuge umuntu umaze imyaka myinshi akambabaza akagabazo mbere y'uko twakira undi mukunzi w'ijwi rya Amerika, telefone zabo ntizirimo gucamo neza, umuntu umaze imyaka myinshi anywa itabi, haba hari inyungu cyangwa se amahirwe ko nawe ariretse yamererwa neza mu buzima, cyangwa se hari aho ashobora kugera bikaba ntacyo bigihinduye ku magara ye niyo yarireka igihe ryamugize mbata?
Ariko cyane ubushakashatsi bwerekanye ko iyo uriretse nta ngingo z'umubiri zangirika, ubwo uko kuba ziri kwangirika k'umubiri bigenda bigabanyuka umubiri ukagenda ukiyubaka. Ni ukuvuga ngo iyo uriretse umubiri uratangira komora, umubiri ukiyumura ukazagera aha ukajya mu buzima. Hari nk'urugero, iyo uretse kunywa itabi ushobora gusanga nk'ibihaha byawe wenda nk'inyuma y'amezi 12 bitangiye gufata umwuka muzima, kumenyera kuba udakoresha itabi. Muri make iyo uriretse umubiri wongera ukiyubaka nta kibazo.
Ndumva ari inkuru nziza ku bantu bari basanzwe barinywa, nibakurikize inama ndumva bizabafasha. Tusubire ku murongo wa telefone twakire Gakwavu Igisagara. Turi kumwe? Kamera cyane. Urahaganaye uri Igisagara se?
Ukomere nawe. Ni Gakwavu Igisagara mu Rwanda.
Ufite ikibazo uyu munsi cyangwa igitekerezo?
Ikibazo ngengo mbaze wa mutumirwa. Itabi turibona mu byiciro bine. Hari iryo banywa bacishije mu rushinge, biteye urushinge. Hari n'irindi banywa bacishije mu kanwa abadamu. Hari n'irindi banywa ibikamba batekeye mu cyo bita amashara ino hano mu Rwanda, noneho hasaba na biriya bita amasegeri, biriya by'abacuruza mu mabutike. Ese ndibaza aya matabi yose uko ari ibyiciro bine, niko yose atera indwara? Ese ubundi umuntu yabwirwa ni ibihe bimenyetso bigaragara ku muntu yafashwe n'izo ndwara ziterwa n'itabi, cyangwa uko ari ibyiciro bine hagiye harimo itabi rigiye ritera indwara n'irindi ridatera indwara?
Ndasembe hano itabi uko yari bitubwiraga n'itabi muganga.
Ngomba kuvuga itabi rikoreshwa mu buryo butandukanye, ibikamba, isigereti, ariko kwikera sinarimbije ibindi bintu bijyanye n'amadroga atandukanye. Ntabwo nanze ko itabi naryo baryitera, ni ku Rwanda birahari, ariko byose nta gisigaye byagira ingaruka ku mubiri w'umuntu. nukua ngo chikara garache nuko itavi chini ngomba kukuributa wano itako wano vula ngo kanaka kwenye itavi nyaka mwa kunyazi nitano kana chagwa imibili ya wano ikwiki ngangu ngangu igiri mdibani wisa yu uhangar na nimurugwa yu kandu kanyi
umubili umono
hari umuntu wakuba tekere ugasanga umubiri yangu cyabaye ko ntagira icyago biba ariko ni ukuvuga ngo iyo bashaka kugira ngo berekane ko ikibazo kiriho uvuga ngo ushaka guha abantu imiti ari abantu makumyabiri cumi n'atanu bakagira ikibazo babiri batatu bandi bakasa nk'aho bagizeho ikibazo ubu ni cumi n'umunani babiri ntibagira ikibazo ni ukuvuga ngo nubwo hari babiri batagize ikibazo ariko ntibivuze ko hari cumi n'umunani batagize ikibazo cyangwa abandi cumi na batanu bagize ikibazo n'abandi babiri batatu bagizeho ikibazo gakeya ariko kugira ngo uvuge uti iki kintu giterwa n'iki ni uko abenshi baba byagaragayeho ko babiri batera ikibazo ubwo rero icyo navuga ni uko ubushakashatsi bugaragara ko itabi imikoreshereze y'itabi iyo ari yo yose icyakwangiza umubiri w'umuntu
kandi ngo akicwa akaburiwe n'impongo umuntu niba yabimenye ko rishobora kwangiza ubuzima bwe kubera iki yarikoresha kugira ngo ririnde ryamwangiza kandi atazi ingaruka ziri bubeho Gisagara wasobanukiwe cyangwa hari ikindi kibazo wifuza kubaza
ibihe bimenyetso biranga umuntu yafashwe n'izo ndwara nadusobanura ibimenyetso bimuranga
okay reka agusubize numva biterwa n'indwara umuntu yarwaye dokiteri ibimenyetso bigaragaza ko umuntu yafashwe n'indwara zituruka ku itabi
indwara zituruka ku itabi
ibimenyetso byamwereka ko hari indwara yahuye yagize kubera kunywa itabi cyangwa kurinywe rwa iruhande
inkweto nari nasobanuye ko indwara zikomoka ku itabi zitandukanye zituruka ku rugingo rwafashwe mbere niba ari indwara zijyanye n'ubuhumekero ubona nka kanseri yo mu bihaha niba ari indwara y'umuvuduko w'amaraso niba ari indwara z'umutima niba ari indwara zo mu bindi bice by'ubuhumekero ibyo byose ni ibintu bishobora kugenda werekana ko agaragaza cyangwa n'imiti hari ukuntu yangirika
agakwavu ndumva bisobanutse yego cyangwa ashobora kuba atakiri ku murongo birasobanutse ko mwarimu bivuze bitewe n'igice cy'umubiri cyafashwe nibwo ibimenyetso bizagenda bigaragara ariko ibyiza ni ukwirinda kuruta kwivuza kandi twumvise ko umuganga wa mbere wo kwivura ibijyanye n'itabi ni umuntu ku giti cye reka rero twibutse abatwumva ko ari radiyo Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ni Kigali na FM 93.3 i Karongi kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 ni muri Uganda mwadukurikira kandi no kuri no ku mbuga zacu zitandukanye kuri Y3 akadomo radio yacu vewa akadomo com mwadusangaho rero mwasangaho ibiganiro bitandukanye mwajya no kuri Facebook X Instagram na YouTube adresse yacu ni vewa radio yacu turimo kuganira rero n'umutumirwa wacu ni Dr. Ntaganda Evariste ashinzwe gahunda yo kurwanya itabi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda RBC reka twakire noneho ku murongo Citizen ni Marcel
yego
wiriwe neza ikaze ku Ijwi rya Amerika
ndakoze cyane
ndirabo abatwumva aho uherereye n'ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo
Kigali mu Rwanda kibagabaga ndashaka gutanga ibitekerezo ariko nshobora kuzamo n'ikibazo ku bijyanye n'itabi.
Nta kibazo rwose.
Kuvuga ngo iyo bavuze itabi umuntu yakaba yirinda urupfu kubera ko abantu bigarika nk'uko mwabitangaje bigaragara ko ari benshi cyane kandi bikaba biti cy'abarimo gusa ahubwo n'ababana n'abarimwa abo wageraho na iriya mibare iteye iki. Ahangaha rero nk'abantu hagira ikibazo kari akantu bakora mu itabi ka nikotine gatuma ribata umuntu kuryikuraho bikaba intambara. Ntabwo nzi niba nikotine atari ikintu cy'iproduction nk'ikibanga niyo barikora mu nganda cyangwa se niba ari ikintu gikora niyo n'itabi kibwatsi rivuga nk'uko tubona icyatsi kikabaho umwimerere wabyo nshaka ko ako ariko ari buze kudusobanuriraho. Hanyuma ikindi cya kabiri iyo urebye amaleta usanga abaho cyangwa se ubuyobozi buberaho abaturage kandi usanga banandikaho ngo itabi ririca si ryiza ku buzima ariko ugasanga habuze ingamba zihamye zo guca itabi nk'uko mu Rwanda bavuga nk'umwana w'imyaka y'imyaka 18 ntiyemere kujya muri karori igeze muri karori ugaragara ko hari umwana bakwakiranga muntu nkibaza nta kuntu sinzi niba nk'abantu bafite ubuzima mu nshingano iyo bagiye mu nama z'ubuzima bajya batangiza ibitekerezo by'uburyo bashyira amategeko akarishye mu gucuruza itabi ku bantu cyangwa ngo bakanarica burundu cyangwa byaba ari byari byo kuvuga ati ntacyo reka twirire amafaranga byinjiza imisoro ariko ugasanga nta kintu kitabo. Murakoze. Ntabwo tuzi iyo baganirira mu manama bavuga ku buzima iyo bageze ku itabi niba hadatangwa ibitekerezo by'uko umuntu uri munsi y'imyaka runaka atemerewe gukoresha itabi nta na rimwe bakayizamura ikaba yabana 30 kugira ngo barebe ko nibura imibare yarahitanwa naryo yagabanyuka nibura ku kigero cya 50% kuko iriya mibare ni myinshi cyane iteye intege.
Yeah, urakoze cyane Masere. Reka muganga agusubize.
Yego.
Muganga, mwasubiza Masere.
N'abana bakoresha babona itabi batuze imyaka kandi bitemewe n'abantu bari baha ibi byose biraturuka mu bukangurambaga no kumenyera nk'uguti njyewe ko uyu mwana ari mutoya nanjye washyiramo inshingano zanjye nk'umuntu mukuru areka kumusa nk'umukoreshere muri gundi nta byane byose leta yashyizeho byo kuvuga kudakoresha abana imirimo ikomeye natwe tugomba kugeraho tuvuga ati umwana mutabe n'utuma itabi ikindi mwigisha arega henshi buriya ikintu gituma abantu bapfa biga itabi cyane cyane n'abarimo hafi y'abandi kuko ubwonko buragenda bukabwirizwa kwakira umwotsi w'itabi kubera ko iriya nikotini iba mu bwonko ijya mu bwonko kubera ko mu bwonko harimo akantu kitwa nikotini risetazi akayakira ukamenyera. Niyo mpamvu umuntu uba hafi n'umuntu w'itabi kubyiga byoroshye. Ubwo rero icyo twakora ni ugufatanya kugira ngo tubuze abantu kwegera aho banywa itabi ariko ari twe tubigizemo uruhare. Abantu niba bazi ko banywa itabi yo kuvuga ngo ndarinywera aho mbonye ariho hose kugira ngo ryangize umuntu ariko byajya ku bana batoya byo bikaba undi mugani kubera ko umukuru hari igihe aba yaryize byarangiye ariko umutoya tukwiye kubimurinda kubera ko nawe atazajya muri ka gatebo k'abakuru bananiwe kubireka. Ibi byose rero icyo navuga cyo ni uko itegeko ryabiteganyije ahasigaye ni ukubahiriza itegeko n'amabwiriza ya minisiteri y'ubuzima hanyuma tukareba ko twarigira. Urugero natanga ko bikora ni uko ubushakashatsi bwakozwe n'ikigo cy'ubuzima cyita ku buzima RBC mu 2012 itabi byari kuri 12.8% hafi 13% ejo bundi muri 2021 mu bundi bushakashatsi bwagaragaje ko byavuye kuri uwo mubare ukishyura kuri 7.1%. Bivuze kivuga ngo ibi byose tuba tuvuga izo ngamba zishyirwaho aya mategeko amabwiriza atandukanye ariko arimo gutanga
Hanyuma iyo muganiriye muri mu nama mu bijyanye n'ubuzima icyo kintu mugenda mukigarukaho kijyanye n'ingamba zafashwe murebaho zigeze murebaho zigomba gukazwa kugira ngo nk'icyo yaragarutseho cy'abana bahagura itabi cyangwa se barikoresha kibe cya abantu babishyiramo ingufu.
Yego birumvikana inzego zose zirakorera hamwe cyangwa se zikorera hamwe ku ngamba zitandukanye kugira ngo zibashe kugera ku ntego ariko kandi buri wese nanone nk'uko mwabitubwiye agira mu ruhare niyo iyo buri wese atagira uruhare mu bijyanye no kurwanya COVID ubanza yari kuba icyugarije abantu. Reka twakire Habyarimana Innocent, ndabona kuri mu Burundi urahagana hehe?
Jumbura dakema mu centre ville.
Nuko ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Bo gicumbura cyane jumbona nuko komedi guma ari komedi kuko tuvuga kucerekeranye n'urubyiruko kuno biherezo yaba ikazi ibintu nk'icyo ingende hanze ya suji
ni ku bantu bose banywa itabi turimo kureba n'ingaruka zazo zaryo ku mubiri. Hari ikibazo bifuza kubaza muganga? ndumva Habyarimana Innocent tutarimo kumvikana kibazo cy'amatelefone ibujumbura reka rero ubwo dukomeze noneho tuganira na muganga aduhe byibura nk'ingero cyangwa se tubwire intambwe umuntu yagenda atera buhoro buhoro kugira ngo agende areka itabi nigeze kubikomozaho mbere watubwiye ariko tugigarutseho gatoya watubwira uko umuntu yagenda areka itabi gahoro gahoro turaza kubigaruka mu kanya rero ubwo reka nukire nakire Innocent ngo aragarutse ku murongo Innocent none watwumva
yego ndabumva
ikitekerezo cyawe cyangwa kibazo
ko tuvuga byerekana itabi musanze ko itabi ntibimeze nka covid 19 kubera ko covid 19 cyari cyiza ariko itabi naryo ribarishize muri commerce ibintu byose bamaze gushyira muri commerce aba hari abazihereza ariko bikagira ukambi abantu bagafa bo hariho nabo babidandaza kugira baronke uburyo bwo gufashisha imiryango omba bisha bigorana ariko nje kwishikegerezo mfite kuko itabi twarifatanye nk'uko ari cyiza kuko nimba hashobora gufa abantu umuriyoni urenga kiba cyamaze kubikiza ntikibaye komere twese tushyira mu mitwe y'uko kigigwa kure ibyo bageza gusumba
kwigiza kure kwigiza itabi kure
kugigiza kure ntibyinjire muri commerce tukavuga ati ni kintu kibujijwe muri commerce ntikinjire mu kwacu imaze kunjira muri commerce aca baha bagurisha kugira batumwe imiryango aca baha n'abarinwa kugira barinwe ariko baze gupfa urumva ko hacaba uruhande rumwe ugoba ugomba kuduza n'undi ruhande rumwe ugomba kwinjira rero mbona umwe ngo twahagarika tukavuga ati stop itabi ntibyinjire mu bihugu bihagarikwe
urakoze kuri icyo gitekerezo cyawe Dr. Ntaganda iki gitekerezo cya Innocent mukivugaho iki
wamfizamo ntabwo byacikije ntabwo nakurikiye neza wamfasha kugira ngo icyo kibazo
Rima aravuga ko byaba byiza kuko hari abantu bifashisha itabi kugira ngo babone amafaranga yo gutunga imiryango hari abaricuruza hari nabo n'abarinywa n'iki ariko akavuga ati ese ntibyashoboka ko bari hagarika burundu kubera ko ryica abantu
ukoze cyane hari kuba ngo hari cyo byinjiriza abaturage icyo navuga ngo hari kuvuga ngo ese ahantu ugiye guhinga itabi ntabwo wahahinga iyindi myaka ni ukwibaza aramutse ari cyo kibazo gituma wenda ahinga itabi ikindi cya kabiri gucuruza ese nta kindi kintu wacuruza nta kindi kintu yadandaza kitari itabi niba ari ukugira ngo wenda tubamire amagara naho ikijyanye no kuvuga ngo babice nabyo bituruka ku bihugu biratandukanye hari ibihugu kugira ngo muri afurika naho ariko tujya dusoma twumva n'amatangazo hari ibihugu byahisemo kuhagarika gukoresha itabi gakondo ibindi rero nabyo kuyihagarika nayo ni intambwe kuvuga ngo niba hari ibihugu byakorangiranye amasezerano yo gucuruza itabi uretse no kubihagarika ntabwo ari byo bihagije gusa kuko ushaka kubihagarika bakajya mu kwicuruza by'amagenda ni ukuvuga ngo ni ingamba zitandukanye zashyizweho ubukangurambaga kubyaka imisoro cyane kugira ngo rihende kubuza abana kubyegera kutaryamamaza no gushyiraho amategeko abuza gucuruza itabi by'amagenda ibyo byose ni ibintu bihuriza hamwe kugira ngo barebe ko twagabanya itabi ariko n'ubundi biracyari inshingano zacu zo kuzavuga ngo ariko se kuko ndabavuga harimo hari ukubica hari no gucuruza minisiteri ebyiri zitandukanye nivuga ngo bose bakwicara hamwe za minisiteri zombi zikavuga ziti ese ducururize dukomeze turware cyangwa tureke dushaka ikindi dukora turekera gucuruza itabi cyangwa kurihinga ibyo byose ni ingamba za leta zo bihitamo bikamucyo zahitamo kuko nyine gufata umwanzuro bituruka ku rwego rw'igihugu inkuru ntabwo ari ku muntu umwe ariko turi nk'abaganga buri gihe tuba twerekana ikibazo niyo mpamvu nakweretse ngo ubushakashatsi niba bwaravuye kuri 13 hagati harindi ubushakashatsi bukora bwari bwarakozwe bwerekanye 9 ubu tukagera kuri 7 ni ukuvuga ngo izo ngamba zose hari icyo zigenda zigaragaza.
Noneho ngaruke kuri ka kabazo nari ngiye kubabaza mbere yuko umukozi w'ibiro bya Amerika agaruka ku murongo. Noneho ku muntu ku giti cye aramutse ashatse kureka itabi ko nabwo bwabo buryo bumwe bwo kurica niba abantu batarinyoye abaricuruza bakabona bahomba ndibaza ko bashobora kuba bayende barihagarika cyangwa se bagashaka ibindi bintu bakuramo amafaranga. Umuntu umwe itabi ushaka kurireka mwatubwira nk'uburyo yatangira aha ndashaka kuvuga sinzi inama mwaduha niba yagenda agabanya isegereti yanywaga ku munsi yagenda asimbuka ku munsi ikintu yakora kugira ngo atangire gahoro gahoro abashe kurivaho ni nk'inama mwaduhigira n'izihe.
Urakoze cyane urumva nyine ubundi ubutana bw'uburozi bujyana na kantite nangwa se ubwinshi bwabwo ni ukuvuga ngo ushaka kujya ahantu abantu bakajya mu bukwe bakafata ibintu bizahumanya bakaba hari uwanyoye byinshi hari uwasomyeho gake hari uwasomye aracira yajya gukurikirana agasanga uwanyoye cyane yarembye cyane uwanyoye gake urembyeho gake uwasomye agacira nyine ntacyo yabaye akaba anavuga ati njye rwose nahita numva rwose nzi uko bimeze ndabireka ndabicira bivuze ngo uko ingano y'ibyinyoye bijyanye n'ibintu byanduza umubiri bijyana n'ukuntu byihutisha kwangiza umubiri ni ukuvuga ngo niba yanywaga ipaki ibyo bita ipaki cyangwa se amazi y'ibisegereti 20 ku munsi akagaruka kuri 15 akaza ku 10 agaca nk'aho yimenyereza akanahiga umuhigo ngo uzi ko uyu munsi nari 5 uzi ko uyu munsi narinyoye akongera kwibaza ngo uzi ko ntarinyoye nabaye iki murumva ni nko guhiga muri wa bundi ahantu hari porogaramu zigira reka tugerageze ese ejo nujya mu bukwe cyangwa nujya ahantu ntumutabi uzagerageze cyane cyane wirirwa umutwe w'inyungu rero ikintu kibubi urebe ko hari ikibubi hanyuma nugaruka wongere ugute wite ngo wacurekinge wishimye ugute nabiretse kandi nta nicyo nabaye nibyo ngo niwe navugaga ngo n'umuntu nyirizina niwe yishyiriramo uburyo runaka.
Murakoze namwe. Hari utwandikiye hano Jean Bosco Sebatesi atese ati kubera iki inganda ziguma zikomeza kurikora kandi wumva ryica n'utubazo twinshi cyane ati ntibakariretse ati yewe amafaranga we urumva cya kibazo nawe harimo kukibazaho cy'uko itabi ryagombye gucibwa
niko bimeze bituruka ku arega urumva itabi ryatangiye kera no mu mico yabo yo kuganda bikaba nko mu kinyarwanda ugiye gusaba bagutekereza gitari bisa nk'aho bibaye umuco icyo kintu iyo cyabaye umuco kukirimbura mu bantu ntabwo byoroshye noneho wajya gusangasanga no kwerekana ko kubera inganda zabyungukiyemo zibishaka ko n'ayo mabwiriza n'ayo mategeko abasa ni yo mpamvu bagira bakavuga ati twebwe dufite amasezerano yo gucuruza ni muriri muri twe turacuruza kandi twasohoye ibi n'ibi ni amategeko ajyanye no gucuruza nanjye aba ndenze niko iyo rimwe na rimwe batwigisha no kubatubwira ugasanga ariko noneho icyo bibazo dusaba twebwe ku nzego z'amuganga ni ukwerekana imibare ni ukwerekana ikibazo kugira ngo za leta zishyiremo ingamba zo kubigabanya ariko noneho nubwo bazigabanya ariko n'abacuruzi nabo bashyiramo ayandi mayeri buri mu kigitwa za sosha za zikeye buriya ngo bajyaga banagamo ngo tukagira ngo baramo agatabi gasanzwe bagashyiramo n'utumogi urabona ibyo bita elegitoronike sigareti nayo yahabuye abantu akakarezo gasa neza kugira ngo karyohere abajeni cyangwa abo bita abafirimo ariko byanze kumuze ukabunyoye nikotini, nikotini kakuwata na kaa kandi kaa elektroni sigari kikaburu kaita kushakari ya rindi risanzwe ingrande nazo zifutye gukira ngo federe hangana n'izireta na za leta zirimo gushaka kutukuraho umugati reka dukomeze dukoresha amayeri dukoresha dukomeze buriya nazo bakomeza bashaka ingamba zo kugira ngo leta zimanirwe abaturage bananirwe abarengwa bananirwe bazakomeze bacuruza politiki ndende ntashobora kubona uko nsobanura ubungubu ariko birasaba gusa ibihugu kugira ngo bamenye ibyo bibazo noneho bashyiramo ingamba zo kwirinda.
Yego, reka dusaba abantu bakomeze kumva inama bagirwa ku bijyanye n'itabi, hanyuma yenda buhoro buhoro bizagenda bigerwa nk'uko mwabitugaragarije mu mibare, mutwereka ko barinywaga bavuye ku gipimo runaka bakaba bageze ahanaha, kandi ko mwizera ko bizanagabanuka cyangwa se bakanarivaho burundu. Dushishikariza abakunzi b'Ijwi rya Amerika kujya no ku mbuga zacu zitandukanye aho bashobora kumva iki kiganiro, abatabashije kugikurikira bakaba bajya kuri www.radioyacu.com no ku zindi mbuga zacu. Ahangaha rero kuri www narimvuze bashobora gusangaho n'ibindi biganiro bitandukanye bishobora kubungura inama n'ubumenyi cyangwa se bakabona n'amakuru atandukanye yo hirya no hino. Ikiganiro rero ni ikiganiro kijyana no ku n'itabi isi yose izihiza ku itariki imwe umunsi ngaruka mwaka wo kurwanya itabi cyangwa se uzira itabi. Tukaba turi kumwe na muganga Evariste Ntaganda ushinzwe ibijyanye no kurwanya itabi mu kigo cy'igihugu cy'ubuzima mu Rwanda. Reka rero mu kanya gasigaye ndibaza ko twaganiraho gatoya nanone mukatubwira niba hari ubufasha bwihariye umuntu wananiwe kureka itabi ashobora kugerageza ariko akavuga ati birangoye, hari ubufasha ashobora kubona aganya abaganga? Nk'umuntu waba agerageje yagera akavuga ati nari ndetse none ndongeye ndigarutseho, hari inama ashobora kubona mu buryo bwihariye cyangwa ubundi bufasha yegereye abaganga?
Wenda ntabwo burakwira hirya no hino mu bitaro byacu, ariko dufite santre za psychosocial centers bishamikiye kwa ADC, hari kimwe cy'Ubutare, hari santre Kizere, hari na santre no mu bitaro byacu twabishyize muri data guidelines z'abaganga bahuriramo igihe kujya, ariko hari ugufasha abantu bahabwa kugira ngo bareke itabi. Wenda imiti bakoresha bavuga ngo ni alternative treatment ntabwo iraboneka cyane, naho yaboneka ibihenze, ariko byose ni inzira ndende tugomba kugenda ari kwishyura.
Noneho hari hashobora kuba hari ikintu mwumva yenda tutaba twakomojeho muri iki kiganiro, ariko nkamwe mu bikurikiranira hafi mukurikirana ibijyanye n'itabi mu gihugu no ku rwego rw'isi, mushobora kugira yenda nk'inama mwaha muri rusange abadukurikiye muri uyu mwanya mu gihe turimo tugenda tugana ku musozo w'ikiganiro?
Wenda ubutumwa natanga cyangwa inama ni uko bagomba kumenya ko itabi igira ingaruka ku ndwara zitandukanye. Ikindi ni uko naguha ngo birasaba inzego zitandukanye kubigiramo uruhare, cyane cyane mu bukangurambaga. Ikindi ni uko bakurikiza amategeko cyane cyane ibijyanye no kunywa itabi mu ruhame, kutamamaza itabi, kutariha abana cyane cyane kutanywera mu ruhame nabyo mbona byangiza abantu. Turasanga abantu bari muri butike bacuzamo inzoga, basanga inzoga banywera n'itabi, ushobora kujyamo ugasanga hari kiriya gihe dukora ikintu kijyanye na inspection ugasanga nyine ibintu bitameze neza. Ubwo rero birasaba ko abantu bose bagize uruhare mu mabwiriza cyangwa no kubahiriza n'amategeko yashyizweho kugira ngo turebe ko twagabanya ubukana bw'itabi mu gihugu.
Ndeka mbashimire cyane rwose Dr. Evariste Ntaganda kuri iki kiganiro tugiranye. Nshimira n'abo twari kumwe muri uyu mwanya, abamfashije ku buhanga bw'ibyuma bakoze cyane Cornelius na Nadia Taha, namwe mwese abaduhamagaye mugatanga inama, ibitekerezo, mukabaza ibibazo byatumye iki kiganiro kirushaho gusobanuka. Kuri mikro nari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi.